docteur Abdouba misalminima
ami salmitima on
e nder ndi leydi Mali ardiɓe ngulaamu faddew woɓɓe inna laamu eggowu holli ɓe dartini kala ko faati e golle e yowitiɗe e dawro woni ko yimɓe politique woni ko yimɓe société civil e yi'ango maɗa holko saabi yoɓe ardiɓe ndi leydi ƴettugal pellital
sa laari gila ɓeɗo ari e laamu ɓe timmini tan e baɗe mumen ɗe fof ko yidde heddade e laamu tan sabu ɓe waɗino fodooje ɓe bonniɗi en ɗon fodooje fi waɗde suɓooji woni élection ji horeagal ɓe waɗi happoore ɗum ɗon yahi haa ɓe luutondiri e CEDEAO ɓe wi ɓe yalti CEDEAO kamɓe leydi Niger e Burkina eyiwa ɓe fonno waɗde élection ji ɗi e lewru février nduɗo e hitaande nde ɗo wonɗo ɓe dirtini ɗum ɗon kadi ɓe haalaani happu honde foti gasoyde ɗum ɗon fof ɓeydi noddaali partiji politique ɗi e pelle civil en yoɓe njaawu ɓe waɗa élection ji ɗi ko ɓuri yaawde ɗum ɗon eɗen nganndi kadi caɗeele gonɗe sécurité woni hoolaare leydi Mali e ndeenaagu mum tawti pelle dawrule ɗe fof société ji civil kamɓe ne ɓe fuɗɗiima haabde oɗo waktu jooni bon laamu koninkooɓe ko dictatoriagal tan woni jahale mumen ɓe waawata muñande ɓe wano ɗaɓɓale ɗeeɗo ɓe wiya ɗum ɗo ino adda caɗeele sabu kamɓe ɓe wii wonde no ko maa yewtide waɗe dialogue ɓe fuɗɗa waawu dialogue o waawa addude kawrigu ko noon kadi ko faati ɓe waɗa stabilité woni ndeƴaadeji o leydi ndi ɗum ɗo noon waawataa gasirde noon ɗum waawataa yahde haa timma haa gasa eywa woni tan sababu laaɓɗo laaɓɗo o ko waɗi haa ɓe dirtini walla nden ɓe haɗi wano coftale pelle dawrule ɗe en ɗum ɗon ko yidde tan heddaade he laamu ngoƴa mawka ɗum ɗon kadi ko faljere mawnde nde ɓe ummanii kamɓe laamiɓe leydi Mali hannde ɓe e yawtude kadi e palje goɗɗe ɗe ɓe waɗi ɗe ɓe riiwi denndaangal Nations Unies leydi France ɓe mettondiri e Algérie ɓe ɗum ɗo kadi no fawndire no fawndira ina waawi addude caɗeele mawɗe e ndeer leydi Mali aɗo
addo ɓe waɗde ɗum pelle société civil wondude pelle politique timmuɗe capanɗe jeetati holli yo ngu laamu waɗuɗi sumngooji no yaawiri ɓe yimmo e hoore ndi e leydi woodi yimɓe holluɓe ɗen pelle politique hino jenteede kuli kuli hino arani ardiiɓe ngu laamu faddew kono kamɓe ko ɓe holli wonaa ɗum saabi ɗum ko ɓe ƴettiringal pellital ko tabintingol jam e kisal e ndeer ndi leydi
aɗa waawataa wonde ko ɗaɓɓal pelle ɗe tan woni sababu mum sabu si tawii hannde ɗen ɗon pelle capanɗe jeetati pelle dawrule ko pelle civil en fof ɗaɓɓii yo ɓe yaawɓe waɗa élection ji ɗi ko ɓuri yaawde ɗum ɗon hollitii wonde ɓe woni e ɓittere ɓe haaɓii kamɓe pelle dawrule ɗe te coftale mumen dawrule ɗum ɗon fof ino ñoƴƴa ino toŋngaa ɗon ɗum waawataa jokkirde noon so tawii kamɓe laamiiɓe jooni ɓe ɓe ñoƴƴii ɓe ɓittii haa ɓitii tan ɗum fusi tan ɗon gonngol kadi ɓeyda kadi naatde caɗeele sabu en meeɗii wiide ɗo wonde no laamu koninkeewu ngu ko faati e sécurité ko faati e jihadiste en terroristeagal laamu ngu waawataa woni laamu civil militaire o waawataa gasnude ɗum ɗum waawataa wonde teenti noon ɓe riiwii wallidiiɓe mumen fof ɓe yahi ɓe addoyi leydi Risi ɗum ɗon ɓe waawataa wiide ko haa stabilité haa deeƴere waɗa haa deƴƴere waɗa min fuɗɗa waawde waɗde e suɓooji hooreyaagal ɗum ɗon firti kamɓe ɓe laaɓaa ɓe nganndi ɗum ɗon ɓe waawataa gasnude ɗum ɗon min njii tan laamu koninkeewu ngu no ardinii to waɗii kuudeta foti tan ko yaawde ko ɓuri yaawde waawa wettirde laamu ngu waɗde sibilaaɓe so ɗum alaa tan ko caɗeele ɓeydotoo
namdal goo docteur koko faatiye ngal pellital so hawringal waawan laataade e yi'ii ardiiɓe hak toppitiiɓe fewnugol kala ko faati e kabaruuji e ndeer ndi leydi ndeen fedde noddii médiaji ɗi yo jaɓu hara kala ko faati e kabaruuji e politique ko hollaaka e médiaji kono e yii pelle médiaji ɗi jaɓaani ɗum ɓe innii kamɓe ɓe sali ngal pellital waawa e laataade
ngal waawataa laataade no ɓe yiɗiri ni kamɓe militaire ɓe ɓee sabu ɗum waawaa wonde e leydi teenki leydi ngannduɗaa kadi meeɗii démocratie seeɗa meeɗii jogii pelle mum dawrugol wiide jooni aɗa deƴƴina aduna fof deƴƴa mumɗa gila e médiaji ɗi woni jaynirɗe ɗe fof yo accu haalde fii pelle yo pelle ɗe uddee yo yimɓe fof yo moɓɓu kunuɗe maɓɓe moɓɓa gite maɓɓe ɗum ɗon waawataa yahde mi sikki no hawnii sabu pellite mbayini hen ko palje mawde 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 ɗe ganduɗa kamɓe ɓe ponno waw rentade ɗum ɗon. Ɗum ɗon ɓeydata tan ko mettodirde hakkunde laamu ngun ɗon e yimɓe ɓe. So yeehi ha tolnima ɗon ko gueɗe ɗiɗi tan wawi wonde, walla e ɗum woni ɓiɓɓe leydi ndi ummo daro watta révolution mo ganduɗa no itta laamu ngu, walla nden laamu ngu nanga wara ko warata ko, ko nangata ko nanga. Ɗum ɗon fof noon ala moƴƴere wonde hen. Ɗum waɗi ina soyna so tawi ɓe yaritani hen caggal ɗum ɗon addata ko fitina mawɗo e nder leydi Mali e nder kadi leyɗele nokku o.
Docteur Abdou Ba, mi yettima sanne, a jarama.
Moƴƴi on, jarama.